nyuke nina bwe muba musanyu chimpamanyi nawaza nawo kiraba kamwenyuke nina singa mbadde ne bode wera kobweti nali nyenyesa kugali benjole nayo butono wankola bubisimanyi mama tinange ndigejjemu okukira bendabe olaba abunjogeza kona abamubambi nga bwe nalwala akawuka mbwera ndugenda wabula sibanenya kubanga nange ekituufu kyambula ndyawo mumakkati bwati omuntu atalina kabimbutonde toba ndi musisita ansanjijjawa kyokka neewunya bamala ebiseera ku nze ngaate nawe kyemmanya era obuusabuusa kubeneesi weetuuse buli omunda baaliko kwesyo nimmaaka nkikutangaaza naye kale nno munyumye nabawe ebbeetu eryo ddembe lya buli omu okkola kyalabye ne mukama yankola siina ntondo ekirungi n'ekibi amannyo mbikkula ndi muzibu wa kuyiga okujjako maama yamanya ekinyiiza nebaze yannemwa kaakati owakatebe kasembe ketunyumye kiwa we nnaamalira nga tekyali atuma gwendikolera mbufunze ensonga esimbukako okutubunyamalya bangi abeebuuza nti ki abakazi baluna ekitugaana okunywerera wamu sejjajja yaŋŋamba nti abakazi ab'edda baafumbanga eddyalimu ppaka magombe naye kati osanga omu anywerera waali naye ng'agamba ekimutuuzizza baana baalina lwansonga abasajja baluno tebaafuna kyansi kubuulirirwako ng'edda we kyaliwo kati bamala gawasa teri kubuuza omukazi ayisibwa atya yeefuula amanyi kati ggwe n'omufumbirwanga byonna bambi toyinako nawo omuwa makisi lwaki gamba ng'obutagaba abaami n'oleka omukazi yefeeko ggwe ne kadenerema mwayiga oweewanga akola so nga mu tteeka gw'oteekeddwa okumpa ekimala kale ebyo twali bigumidde naye n'omukwano gwennyini osanga omu agumanya obweso ate ng'ekiwummuza omukazi taata kuba mukwano buuza abansinga mukkirize nti ekitubunyamalya teriba ddembe obungala banja nga nnoonya ate anambudaabuda omukazi taddibwa olina okimanya mukkirize nga ekitubunyamalya teriba ddembe obungala banja nga nnoonya ate anambudaabuda omukazi taddibwa olina okiyiga
Tekitubunyamalya teriba ddembe bwe bungala banja nga nnoonya ate
kandi boli no chiza. Makagi mboroku wokwanyo mulala baba kazi tulinga bana bato wanyigano muzano bukodi atasekera meka na yeche baba bano baba mwakusinga we mukwano mupime gurumyo moyo na yeche baba bano baba mwakusinga we mukwano mupime gurumyo moyo zenina yeche jawa talilavu zena kokano ngulolwe birozo obonde kedani Anganda batongasa Mfunda no mwavunga manyo mkwano Kubane wendi obutula tata mpomerwa Oline wangamba anti wakwanye tata Mbaka nane muti mazita ngambo Na yevu lirwe wekaba manyo linasebo Akuwembe jeyo mkoje siri Yenga chechi ndi bazo mutonze wendi Ngano we miaka satwa funo ufumbo Yeye wezo mumba siganyi kwana Na yenga nango mfako ngeda we shalibo Mukirizenti, chitu unyama liate liba dembe Kuhungala bandianga nonyate Anangu davudomu kazi tadivoli no chimanya Mukirizenga, chitu unyama liate liba dembe Kuhungala bandianga nonyera Anangu davudomu kazi tadivoli no chiga Kujamaka kufumba Kwebe vyogoza nafunoli atanyega Oja kuliangale julo luberera Na bagambia chivumuzo mukazi Sidogo sisi mbio mkwano yesiri vajemani Kasubire uli mwami ama tide mwecho Tio mkaze chumutuza kumuwe mbeja Jukiranti kwebwa linawe koti mbulamu Kale kola gajalo mutumio kwenda Zina songa jenkisiza vya vyemani Ere vitu vila mwato kumuna maria Bobovi kutefu njene chanso kwanjula Baka dava bazali romu wala temudia Kawo ya jodefu ye chitange dara Na bwoso musoga ye ya yonsa nadera Wena kula nenja bulire mikono jabwe Fledi gobovu zenye vifaku Eriyo devo zirifa mwairi ni mulikuate Munda vila wabasuta kutere Kana ye mukirizenti Echitubu nyama liate nivatembe Kalabandi anga nonyate Anangu davudomu kazi tadivoli no chimanya Mukirizenga Kitubu nyama liate liwa tembe Kalabandi anga nonyera Anangu davudomu kazi tadivoli no chiga